Juno Sound Records.
Voilà. Nous voilà les beaucoup les boys. Bonjour mon ami. Ça va? Ça va? Madhabahu Tuwa dhambi shida Tabu zangu Kazindoe Mungu baba Unioshe Mara saba
Amenitendea Siwezi eleza Nikiwa hadharani Kazi ni boko boko Amenitendea Siwezi eleza Nikiwa hadharani Kazi ni boko boko Kole boko le boko le boko le Umenitendea
Tuko kwenye Facebook, tuko WhatsApp, yeah. Bokole 254, tume crossover kama DJ Mo. Jesso, wewe ndiye mso, kuliko kayange wa rugby show. Katika bokole, to the left, to the right, pole pole wewe.
Bye-bye.